Every single waifu is precious and deserves love. Except yours, which is trash.
Dessverre så radiokanalen nede for øyeblikket. Vennligst prøv igjen senere.